Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu muraho murakoma, hashize igihe kirekire, rimwe na rimwe tuzajya tugaruka muri studio twongere tuganire. Ubu ngubu ni kuwa gatatu no kuwa kane. Ndabashuhuje cyane rero n'ubwuzu bwinshi, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikaze kuri radio yanyu, ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero nanone. Mu cyumweru gishize, abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Paul Kagame na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bombi bari mu ruzinduko mu Bufaransa, baganire n'ibinyamakuru byaho bitandukanye. Bombi bakomoje kuri raporo yitwa Mapping, ntibayivuzeho rumwe. Iyi raporo ni iki se? Yakozwe ryari? Nande yakozwe? Ite ni mu ruhe rwego? Ikubiyemo iki? Mbese abayivugwamo ni bande? Umutumirwa muri iki kigano ni Frank Mwine, ni inzobere mu by'amategeko, akaba n'umusesenguzi wo mu bya politiki. Muri iki kiganiro kandi turaza guhamagara na Maurice niwe se atubwire ubuhamya bwe. Yanditse igitabo cyitwa Le peuple rwandais un pied dans la tombe, récit d'un réfugié étudiant. Yanditse nyine ku byamubayeho mu 1994 ari mu buhungiro, by'umwihariko mu ntara ya Kivu. Nabatindiye rero mbabazanire. Frank Mwine, urahura komeye?
Turakomeye. Thomas Kamini, murakomeye namwe?
Yego turakomeye. Imyaka n'imyaniko, COVID bageze he?
Niko bimeze COVID, ahubwo ndumva bakutangiye kwiyongera, wa muntu we yose no kubisengera.
Reka tujye ku mavi turebe ko Imana izabidufasha n'imbibaho. Nuko nuko, ikaze rero muri iki kiganiro, kandi nongere ngushimire ukuntu ujye ufasha abanywanyi b'ijwi rya Amerika gusobanukirwa utuntu dutandukanye. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane. Thomas Kamirindi, nanjye ndishimiye guhora kuri ijwi rya Amerika.
Nk'uko rero nyine nari maze kubibabwira mu kanya, turatumira na Maurice niwe se. Maurice, uraho neza?
Urabo Thomas Kamirindi.
Na urakomeye? Yego
ndakomeye, ndakuramukije kandi ndamukije n'abatumva.
Nuko nuko. None se mwebwe COVID imeze ite aho ngaho mu Faransa aho muri?
Akazuba kajubanza igiye kugenza amaguru makeya. Turaho.
None se izuba rizatuma igenda ivaho burundu?
Kubera ko rizatuma tuva mu nzu, ubanza izagabanya umurindi kandi n'inkingo zigeze kuri.
Ahubwo niho muzarwara muri benshi. Nuko noneho rero, nk'uko twari tumaze kubivuga mu iriburiro, kugira ngo twinjire mu kiganiro nyakuri muze kuganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nagira ngo tubanze twibukiranye ku byo abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bavuze kuri iyi raporo Mapping Report bari mu Bufaransa. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika service y'Igifaransa, twayisemuriwe mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima mu cyumweru gishize. Mutijima, tumwumve.
Umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko ubutabera butangwa ku bagizweho ingaruka n'ibyaha bimaze imyaka irenga 20 bikorewe mu gihugu cye. Mu kiganiro, Bwana Tshisekedi yasaga nk'usubiza ku byari byatangajwe mbere na mugenzi we w'u Rwanda. Mu kiganiro yari yagiranye n'ibitangazamakuru bya radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na Televiziyo France 24, Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo Perezida Kagame kubirebana n'ibyaha bivugwa muri raporo mapping ko byaba byarakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo yavuze ko nta byaha byakorewe mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa ngo bibe byarakozwe n'abavugwa muri iyo raporo. Ku bwa mugenzi wa Tshisekedi ariko Perezida Kagame akaba yafashe ubutabera mu kubushyikiriza abafite ibyo bakurikiranweho.
Kuri ubu mubyizere ko twiyemeje gutanga ubutabera ku bakoze ibyaha, nibwira kandi ko biri mu nyungu za Perezida Kagame kwitandukanya nabo. Niba muri FPR harimo abakoze ibyaha bagomba gushyikirizwa ubutabera, kandi ibyo biri mu nyungu za Perezida Kagame kubashyikiriza ubutabera, nibyo kuko n'iby'agaciro ku gihugu cye.
Uretse kudahuza ku birebana n'ibyaha bishinjwa abasirikare b'u Rwanda ko baba barakoreye mu burasirazuba bwa Congo, aba baperezida bombi kandi mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe bitandukanye bagaragaje kunyuranya imvugo ku birebana n'umuganga rurangiranwa Dr. Mukwege wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe Nobel. Ku bwa Perezida Kagame, Dr. Denis Mukwege ukunze kugaruka cyane kuri raporo mapping asaba ko hatanga ubutabera ku bakorewe ibyaha bivugwamo, ni igikoresho cy'abantu batagaragara baba bamubwira ibyo avuga. Asubiza kuri ibi, Perezida Tshisekedi yavuze ko Dr. Mukwege ari ishema ry'igihugu kandi amushyigikiye mu byo akora byose.
J'ai entendu dire qu'on a parlé qu'il aurait parlé du Dr. Mukwege qui est une fierté nationale.
Numvise ko hari byaba yaravuze kuri Dr. Mukwege, kuri twe Mukwege ni ishema ry'igihugu, umuntu wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel, abantu nkabo ntabwo baboneka hariho hose. Ni ishema kuri twe, ni umuntu kandi waharaniye amahoro cyane cyane mu gusubiza agaciro bari ababyeyi y'ibinzira karengane bangijwe. Dr. Mukwege turamushyigikiye nta kuzuyaza.
Il a tout notre soutien, le Dr. Mukwege, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Raporo mapping isa nk'ipfundo ryo kugongana mu mvugo kw'aba baperezida bombi basaga n'abamaze kubaka umubano w'akadasohoka yakozwe n'impuguke za Roni mu mwaka w'2010. Igaruka cyane ku byaha bikomeye by'intambara n'ibyibasa inyokomuntu byaba byarakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu 2003, ikagaragaza ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko ibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bya genocide. Mu bagarukwaho ku isonga ku kuba barabigizemo uruhare harimo n'ingabo z'u Rwanda. Icyakora ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, ibikubiye muri iyo raporo ni ibihimbano by'abagamije kuyobya uburari bagaragaza ko habayeho genocide ebyiri.
Nuko rero dore uko ibintu biteye. None Frank Mwine, tudatinze nk'uko nyine tubyumvise raporo yatangajwe mu 2010 ireba ku bintu byabaye muri Congo kuva muri 1993 kugera mu 2003, none se mbere y'uko ijya mbere y'uko itangazwa wamenya niba hari amateka yayo yakozwe muri uwo rwego?
Urakoze cyane Thomas. Iyo urebye iyi raporo babanje no gushaka kuyikora mu Perezida Laurent Kabila akiri Perezida, ariko ubwo hari 1998 badasa nkaho ubutegetsi bubyanga, urumva wasangaga bashinja n'ingabo zahoze ari za Kabila arizo zafatanyaga n'ibyo bihugu tumaze kuvuga mu kanya. Ubwo rero Perezida Laurent Kabila amaze kwitaba Imana, yasimbuwe n'umuhungu we, amaze gusimbura n'umuhungu we, umuhungu we asa nkaho yahinduye we politike aza kwemera ko iyo Loni yaza igakora inafite iperereza, ariko bakise mapping report bivuga mapping kuko byagaga bifatwa ahantu hatandukanye, niyo mpamvu bagize mapping report ko batari nabo bakora mapping. Mapping ni nko gushushanya ngira ngo
ni nko gushushanya ikarita.
Byaje kugira ingufu mu 2005 ubwo basangaga imva za rusange mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo rero byatumye
Frank, iyo ni MONUSCO yatahuye ibyo byobo byahambwemo abantu rusange.
Byahambwemo abantu rusange,
yego.
Byatumye rero onigira imbaraga, bigira izindi imbaraga n'ingufu kuruva abambere bari basa nk'ababyangira kuruva na perezida yamaze kuvaho wa Congo, Rora asimwe n'umuhungu we n'ubutegetsi muri ONU bumaze guhinduka, urumva Kofi Annan amaze no kuvaho, urumva Kofi Annan kuko yagize n'ibibazo yagize mu bintu bijyanye na Sigara afite ubwo yagerageza kubiza mugasanga ntabwo byumvikana. Banki Moon rero amaze kujyaho nibwo yavugaga bati tubishyiremo imbaraga mu 2007 niho ONU kakanama gashinzwe amahoro ku isi akubita Security Council mu cyemezo cyacyo bakoze icyemezo nomero 1794 bahita baha rero ububasha abantu bagiye bihuguke bayobowe n'umuntu bita Luke Cote yari umunyakanada w'inzobere mu guperereza ibyaha cyane by'intambara bahita rero babyemeza uwo mugabo bahita bavuga bati agenda ubukore iperereza ubwo byatangiye mu 2000 n'umunani urumva gatanu ubwo nagira 2007 yatangiye 2008 raporo isohoka 2009 ariko yaje gusohoka burundu 2010 ari nabyo umunyamakuru wanyu yavugaga.
Yego, mu 2009 babanje iyo raporo babanje kuyihaza guverinoma z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko, hanyuma bagira icyo bayivugaho, nibwo bayikuyemo utuntu duke cyane, ntabwo bayishunguye cyane iyo bashyize ku mugaragaro. Niyo mbese twavuga ko leta nubwo twemeza ko zayemeye nazo ubwazo, ariko nyuma zari zabanje kugira icyo ziyivugaho, sibyo?
Yeye nibyo Tomasi, ariko urumva nkuko maze kubivuga n'ibihugu bimwe byabibaga cyane igezaza, urumva koko Kongo yo wasangaga ayo urumva mapping report yatangiraga 1993 ariko leta yari iriho 1993 siyo leta yari iriho ndaje ari 1998 tuvuga ko leta yari iriho. Urumva rero ngira ngo president w'icyo gihe muri iyo raporo ikorwa we yumvaga nta kibazo cyane cyane ko n'ibibazo byari bagaye ibindi bihugu byari byinjiye muri Kongo ari byo bashinja cyane cyane kutubiraza uburenganzira bwa kimomo.
Frank Mwine, ndagushimiye. Noneho tugaruke kuri Maurice Niwese. Maurice Niwese, icyo gihe mbese muri za 94 za 95 wari umusore ukiri umunyeshuri uri impunzi, nuko intambara irubura muri 96 97 98 muri icyo gihe yitwaga Zaire nimba nibuka neza, yari yarahinduye izina yitwaga Kongo. Nuko wowe wabonye biki mu byakubayeho n'abantu mwari muri kumwe? Ese koko izo ngabo z'ibihugu bitandukanye, Uganda, Rwanda, Burundi, Angola, Zimbabwe, n'ingabo za Congo, n'ingabo za Chad, n'ibihugu byinshi byaharwaniraga icyo gihe, wowe hari icyo wabonaga kuri ubwo bwicanyi icyo gihe?
Urakoze Kamirinde, ngira ngo birakomeye kugusubiza mu minota mike.
Ariko gerageza guhina.
Ndagerageza guhina. Ubwicanyi bwakozwe muri Congo bwakozwe ku manywa y'ihangu, bukorerwa abantu benshi, ku buryo ibyo nshobora kuvuga hari abantu benshi bashobora kubivuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwicanyi bwakozwe muri Congo ngira ngo n'ababukoze iyo ukurikiye za imisiyo zagiye ziba, biba Kabarebe, biba Kayumba Nyamwasa, ubona ko batabihakana nanjye na ngaruka ku byo bagiye bavugane ntabwo ari icyo ngicyo. Ubwo rero 94 nk'uko wabivuze, nahunze 94 njya muri Congo, njya muri Congo Nyakavogo, ni mu majyepfo ya Kivu. Inkambi ziza guterwa mu kwakira 96 zitewe. Ubwo njyewe n'abandi twari kumwe duhunga twinjira mu mashyamba, tubanza kunyura ahantu bita Ishanji, tuhagera mu kwezi kwa 11, tuhagera mu kwezi kwa 10 guhera kwezi kwa 11. Aho Ishanji naho ingabo inkambi turimo barahatera, ndavuga cyane cyane aho nanyuze kugira ngo ngaruke mu magambo make. Ishanji mvuye Ishanji, bamaze gutera inkambi ya Shanji.
Niko se niwe se kuvuga ngo bamaze gutera, ni bande bateraga?
Abasirikare bateye n'abasirikare b'u Rwanda n'abandi bari bafatanyije nabo.
Ab'u Rwanda mwabibwirwaga n'iki?
Kubwirwa
ab'u Rwanda, yego
mvuze icyo nashaka kuvuga inyuma turi nk'ikisangane twabanye n'abasirikare b'u Rwanda babanje gutegura kwica impunzi babanje kubana nazo ibyo ngibyo mpageze nabisobanura ikindi cya kabiri James Kabarebe muri asosiye yagiranye n'amaradiyo yo hanze yigeze kuvuga ngo isazi ikurikira ndayishyira no mu Kinyarwanda Kabila n'avait pas d'armée et ne faisait aucun effort pour en avoir niwe wari uyoboye izo ngabo kandi akemeza ko Kabila atagiraga ingabo atanakoraga niyo bwabaga ngo agire ingabo icyo ni icya mbere icya kabiri no muri izo za emisiyo zagiye zitangwa bakimara kwica impunzi mu gihe byari raporo matingi itarasohoka ubonamo na Kayumba Nyamwasa avuga ati impunzi zemewe gutaha twazigaruye mu Rwanda izindi zahunze ziducika twahise dufata umuhutu wese urimo guhunga nkaho ari target nkaho ari figure strategique
ni ukuvuga mbese umuntu bagomba kwibasira
ni ukuvuga ngo nabo bayoboye intambara ubwabo batabihisha bemera ko bari muri Congo kandi ko bakoze intambara muri Congo ibyo kwica abantu byo ni ikindi kindi haro niba rero ubwo ubyemeye ubwo navuye aho ngaho ikisangane njya mu handi ya Tingitingi nayo iza gusenywa mvuye Tingitingi njya hafi ya Kisangane aho hafi ya Kisangane rero twabanje kwakirwa n'ingabo z'u Rwanda kuko twavuganaga nazo arizo zatwakiye zikadushyira mu nkambi nyuma bategura uburyo bwo kwica impunzi babanza kuzikuramo abasore dabon bababwira ko babajyanye mu ngabo zabo nyuma basubiza impunzi inyuma kugira ngo bazijyane kure ya Kisangane aho bashobora kuzica aho bashobora kwica impunzi nta wumva ari naho ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane muri 97 batangije igikorwa cyo kwica impunzi bakakica bakaba barahisha 1000 ashobora no mu gitabo cyanjye mvuga ko bahisha nibura nk'ibihumbi bigera kuri 30 iyo mvuga rero inkambi nagiye inyuramo aho hose inkambi ntabwo bagiye bazisenya baza bavuga ngo ni mugende bazisenyaga bakoresheje amasasu barasa abantu bakica abantu abo abashoboye kurokoka abagize amahirwe bakabasubiza mu Rwanda abandi nyine bagatuza imaho ngaho
niko se niwe se muri bariya bahanga Frank Mwene yatubwiye wari ubakuriye hagati aho ngaho twibutse yuko abo bahanga bakoze kuri iriya raporo bari mu nzego zinyuranye cyane bagera kuri 30 hanyuma baganiriye n'abatangabuhamya barenga 1,200 wowe hari ubwo mwigeze mubonana
urebye raporo mapingi ntabwo bari bashaka bagombaga kundeba ntabwo nategereje raporo mapingi ngo nandike ibyatubayeho mu nkambi kubera ko igitabo cyanjye cyasohotse mu 2001 kandi ni urebye mu bitabo bavuga bakoresheje nacyo gisangamo ni ukuvuga ko ubuhamya bwanjye burimo nabwo babufashe babuhaye agaciro nabwo babuheraho mu buhamya bagiye bakusanyije bakora raporo mapingi nabonanye nabo ariko igitabo cyanjye bagishyiramo mu byo bifashishije
nuko Maurice rero niwe se ugume ku murongo kubera ko nubwo umutumirwa ari Frank Mwine nawe ushobora kugira gutyo ukabona hari umuntu mu banywanyi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira kandi yakubaza ndagusaba rero nyine ugume ku murongo igihe icyo ari cyo cyose tukiri muri icyo kiganiro urabinyemereye
ndabikwemereye
ndagushimiye nanjye nshobora kuza kukwiyambaza nyine no mukanye niko se Frank Mwine Frank
ndabumva
nk'uko nyine ubizi iki kiganiro muri isanga ntabwo ari cyo batumirwa gusa n'umunyamakuru ahubwo ni cy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika n'abatumirwa nagira ngo rero nguhe uwa mbere witwa David hanyuma agusobanuze cyangwa se kubaza ikibazo David we
nacyo sharame tumaze
urahura komeye
muraho neza makuru iminsi myinshi sinyaka
ni covid yabiteye ariko turahari amahoro nuko wabaza umutumirwa ikibazo cyawe cyangwa se n'uyu mutangabuhamya
Yego makoze cyane ndabaza mwine. Tumaze cyo kubona aho guverinoma ya Kongo iboneye Perezida Mushasha hagati y'imigendane ye n'u Rwanda hari cyahindutse muri make imibano y'ibihugu byombi warabaye mwiza. Nashaka kubaza mwine ese arabona bikurikije icyo specifique yavuze mu minsi yashize, arabona hari icyo bishobora guhindura ku mubano w'u Rwanda kugeza ubu rwari rufitanye na Congo?
Ese ubundi David uri hehe? Yego.
Icya kabiri nendaga kumubaza, ese abona u Rwanda rutemeye ibyo Congo yifuza harimo gutanga izo ngabo zagize uruhare muri ubwo bwicanyi Congo ishinzwe u Rwanda, ese hari imbaraga z'amahanga zishobora kwifashishwa? Wenda ese muri make hakozwe iki u Rwanda rubaye rutabyemeye kandi mu by'ukuri Congo yo ikaba yifuza ubwo butabera nk'uko Sekedi yabyifuje?
Yego David urakoze, nari nakubajije ngo mbese uri hehe?
Ndi mu Rwanda muri Ngororero nk'ibisanzwe kuri mbi.
Ndagushimiye cyane.
Mwakoze namwe.
Mwine we, nuko rero ngaho.
Urakoze cyane, ndashimira n'uwo
mutangabuhamya.
Icya mbere abajije ati ko u Rwanda na Congo bisanzwe bifitanye umubano, hari icyo byahindura kuri iyi raporo? Muri make iyo urebye impamvu iyi raporo yashyizweho, hari ingingo eshatu. Iya mbere ni ugukora iperereza kureba ibyaha byabayeho, ibyaha by'agatenyo ku muntu n'itozwa ry'ikiremwamuntu. Icya kabiri ni ukureba inzego z'ubutabera za Congo niba zifite ubushobozi kugira ngo bazakoreshe n'ubundi buryo bwo kureba ko bitaba imanza gusa, ariko ikaba no kumvisha abaturage igihugu no kubanisha abaturage no kureba ko igihugu wenda ikibazo byakumvikana. Icya gatatu cyari ukureba niba koko izo nzego za Congo zitabishoboye, ese hakwiyambaza urundi rwego? Hari nabwo bamwe bavuga ngo bagomba kwiyambaza inzego z'ubucamanza nka za rukiko mpanabyaha cyangwa n'izindi nzego zaba zishyizweho kuburanisha izo manza. Urumva rero mu bintu bitatu bashyizeho harimo n'icya kindi ubwiye cy'uko bitaba imanza gusa, ariko no kureba ko ibihugu n'abaturage n'ibyo byose bashobora kubana. Muri make rero iyo bareba ko wenda uretegereje cyanjye bashoboye kureba ko ibyo bibazo bishobora wenda guteza umwuka muke kuko bari batangiye no kubana Congo ibibazo byagiye biba, ndumva rero babanza bakareba niba koko icyo kintu kitateza wenda umwuka muke. Urumva n'igitekerezo cyanjye ni analize mba nkoresha kubera ko iyi raporo imaze imyaka n'imyaniko. Iyi raporo yasohotse 2010 ariko bashyize mu kabati, na impamvu cyo bashyize mu kabati niye ni uko kugira ngo barebe ko hatongera kuba ibibi kuruta ibyiza byava muri iyo kintu tumaze kuvuga. Ikindi rero ni uko umaze kumva uti ubucamanza ese butashoboye byagenda gute? Ndumva rero ubucamanza budashoboye kuko na ONU yavuga ko ishobora no gushyiraho iza nzego, ariko izo nzego nazo zigomba kureba ko uwinjira wenda bitatuma biteza umwuka mukeya bikazana umwiryane. Ndumva rero izi leta zombi ari u Rwanda na Congo nuko banyuranyije mu mvugo ejo bundi, ariko inyungu zo kubanisha abaturanyi abaturage ibihugu byose byombi bishobora kuba biruta wenda kujya mu manza, niko nabitekereza.
Ariko se mwine, nubwo bitagenda gutyo ntabwo bizahera kubera ko ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara ntabwo bijya bisaza?
Nibyo Thomas, ariko urumva Congo imaze kuyoborwa n'abantu batatu kuva kuri Mobutu. Hari Kabila mukuru, Kabila mutoya, hari na Kabila na
Tshisekedi.
Ariko urumva ko iraporo irebe ibyo bihugu byonyine, ireba n'ibihugu byakwita bya rutura by'ubukakanama, n'ubwo kakanama kakoze cya cyemezo kavuga ati 17/1994, ariko ibihugu Amerika, Ubwongereza nibwo bwatumye n'icyo na n'iyo raporo idasohoka kuko byavugaga bati
hashobora kuvuka ibindi bibazo kuruta ibi ngibi. Ugasanga rero ibyo bihugu wenda kandi urumva na muri Amerika leta zigeze ihinduka kuva kuri Bill Clinton kugeza kuri ubu ngubu perezida uriho Biden. Urumva rero ibyo inyungu ziri mu kubanisha abantu zigomba wenda kurenga inyungu ziri mu izo manza. Nubwo byaha bidasasa nkuko ubivuze, wenda ntitwamenya nyuma y'indi myaka kuko baranayishyira hari Geneve. Uzasanga wenda ubutegetsi buhindutse mu Rwanda n'ahandi buhindutse, ugasanga ibyo bakabisibi byaha biragarutse. Ubu wenda n'ubwitega amaso Tomasi
Frank Mwine, ndagushimiye. Noneho nshuti zacu, mbibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa rero ni Frank Mwine, hanyuma dufite n'umutangabuhamya Maurice Niwese wanyuze mu bikomeye muri Congo ari impunzi, yanabyanditseho igitabo nk'uko yabitubwiye mu kanya. Kuri telefone dufite kandi Alfani, nimba numvise izina neza arabimbwira, nimba ndivuze naba arankosora. Alfani, wiriwe neza? Halo?
Halo?
Urakomeye?
Bravo.
Izina ryawe narivuze neza?
Oya. Nitwa Hakizimana Efrone.
Ah, Hakizimana Efrone.
Ndimo murenge wa Busoro.
Busoro ni mu ntara y'Amajyepfo.
Ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza.
Nuko ikibazo cyawe rero
Thomas, nishimiye kuba nanjye natanga igitekerezo kuri iki kiganiro. Ndabaza uwo mutangabuhamya, ese ubundi ni leta ya Congo iri kuba iri gushinja abasirikare b'u Rwanda ba RDF ko ari bo bishe abanyekongo, cyangwa ni leta ubwayo?
Subiramo ikibazo neza. Leta yihese?
Ndabajije ati yaba ari leta ya Congo iri gushinja leta y'u Rwanda ko ari abasirikare b'u Rwanda bishe abo banyekongo, cyangwa se n'aba baturage iyo miryango yabuze ababo ko ariyo iri gushinja abasirikare ba RDF?
Reka ahita gusubiza noneho, ndumva bisobanutse neza kurusha mbere. Niwe se we?
Yego.
Ikibazo wacyumvise?
Ikibazo nacyumvise, ariko niba ubyemera nagira n'icyo mvuga ku byo Mwine yavuze.
Yego rwose. Yego.
Okay. Icyo ndemeranya nawe ko avuga ko ibibazo ari uko wenda guca imanza bishobora kuzana ibibazo kurusha ibihari. Ariko ikibazo cyo mu Rwanda no muri kari agace ni uko abakoze ibyaha aribo bafite ubutegetsi. Nicyo kibazo gihari, biba muri Congo, biba no mu Rwanda. Nge nshobora kubivuga gutyo n'abantu ngewe, ariko byabihebire ibintu birebire. Naho uwo ubajije ikibazo, ntekereza ko yatekereje ko ndi umunyekongo. Ntabwo ndi umunyekongo, ndi umunyarwanda. Nkaba nararokotse ubwicanyi bwo muri Congo, nkaburokoka nk'umunyarwanda, kandi ari abasirikare b'ingabo z'u Rwanda bafatanyije n'abandi basirikare bateraga Congo, bicaga impunzi nari ndimo, impunzi z'abanyarwanda. Ntabwo rero ndi umunyekongo. Na raporo kandi ishyira responsabilite ku bihugu bitandukanye. Sinzi niba nasubije icyo
mu magambo make abajije. Niwe se tumwunganiye neza, kuko yabajije ati ese ni leta ya Congo ishinja abasirikare b'u Rwanda cyangwa ni abacikacumu? Nabo reka tubite gutyo barega. Mu by'ukuri twavuga yuko atari leta ya Congo irega ishinja abanyarwanda n'abandi barwandaga muri Congo icyo gihe, nta nubwo ari abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi barega, ahubwo ni Loni ishinja. Niko twabivuga, kuko mapping report ni ya Loni.
we ikibazo eske raporo irashinja raporo yerekana ko abaye ubwicanyi ariko kugira ngo bijye ku ntambwe yo gushinja ntekereza ko hagomba kujyaho retribino hagombye kujyaho inkiko nta nkiko ziriho raporo yerekanye ko hakozwe ibyaha ikaba yavuga iti ibyaha byagombye guhanwa ariko ibyo gushinja no kwerekana ko ibyo byaha bihamba naba ntekereza ko ari ikibazo cy'ubucamanza cya za tribino kugeza ubu ngubu akaba aricyo kibazo gikomeye bamwe badashaka kuzajyaho
niko mwine ubu ngubu se ibyo byaha biramutse bigiye mu nkiko nturuhe rukiko rwaba rufite ububasha bwo gufata ibyo birego by'ubwicanyi no kubishungura no kubicukumbura kubikoraho za nketi ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'imanza n'uruhe rukiko rufite ububasha
murakoze cyane reka maze n'ubwo gatoya cyane kuri ibintu bamaze kuvuga bya bindi n'urega n'ibyo byose
yego
nta n'ubwo twavuga ko ari ukureta ahubwo baraceka bakoze raporo iceka n'ako kanama karundi karavuga bati inkiko zifite ububasha nizo zizemeza niba ibyo byaha kuko ishobora kuba atari na jenoside bakemeza ibindi byaha bitari jenoside urumva ko barakekaga baranabyandika baranabivuga ibyabaye ubwo rero izo nkiko nizo zifite ububasha nizo zizavuga ko ibyo ari ibyaha kandi koko ibyaha byarakozwe reka rero tugeze ku cyo wabazaga kiti uti ni izihe nkiko zifite ububasha inkiko iyo urebye muri iyo raporo nk'uko twamaze kubivuga mu ngingo ya gatatu ndavuga ngo bazashyiraho inkiko zishobora kuzashyira muri gushyira mu nzego ibyo byaha kumenya n'ibihe byaha byakozwe kugira ngo izo nkiko zizaba yizihe bashobora kuzakoresha nk'urukiko rw'abandi bashyiriyeho ku rwanda ICTR ariko wenda bazashobora kuzishakira irindi zina bazashobora gushyiraho n'urukiko na zamwe rwakorwaga muri Sierra Leone rukorana na Sierra Leone icyo bita narwo rwari rufite ububasha nk'ubw'u rwanda ariko nayo yaba muri Sierra Leone
ni ibride ibride ni ukuvuga ni urukiko rwari rugizwe n'abacamanza abagenzacyaha n'abandi bose bakora mu nzego z'ubucamanza bakavukire n'abanyamahanga bose bavanze bakora urukiko rumwe yego rwakoreraga muri Sierra Leone kereka ku rubanza rumwe reka twibukiranye kereka ku rubanza rumwe rwari ruteye impungenge cyane z'umutekano rwa Charles Taylor nirwo bimuriye irahe urukiko rw'imukirirahe rujya kumuburanishiriza ariko izindi zose zabereye muri Sierra Leone urwo rukiko rushinja ruburanisha ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bamwe birabafata ndetse bamwe bagiye no gufungirwa mu Rwanda ni bene urwo rukiko rero narwo rushoboka yego
hakaba n'undi rukiko rero rwo muri Yugoslavia rwabunanishije bari abantu bakoze ibyaha muri za Serbia za Croatia n'ahandi urwo rero rwasaga nk'uko rwo mu Rwanda nirwo rwari rugiye rwo kuganisha wa mugabo wari uri perezida wa Serbia Milutoviki Ayimani iramutwara ataraburana hakaba rero n'abavuga abanyamerika n'abongereza baravuga bati tugashyizeho izo nkiko zisa nk'izo rwashyizeho ku Rwanda dushobora kuba twita cyemba cyemba ni iki ni ukuvuga ngo bashobora gushyiraho urukiko muri icyo gihugu mu nzego z'ubucamanza z'icyo gihugu hakorewe ibyaha ariko urwo rukiko rukaba rufite umwihariko wo kuburanisha ibyo byaha
ni urugereko rwihariye
izo rero ni zimwe mu buryo ekoni ari nayo yafashe icyemezo cyo gushaka ibyo byaha ishobora gufata umwanzuro ariko twibukiranye ko ibi byaha byakorewe muri Congo birimo ibihugu byinshi ibyo bihugu bikaba bikorana n'ibindi bihugu kugira ngo bizane amahoro ku isi mu nzego z'igisirikare ahantu hose hatari amahoro bita peacekeeping urumva rero hazamo n'ikibazo cya politiki cyo kudashaka guhungabanya uwo mubano
nubwo bufatanye mu zindi nzego zituma amahoro ku isi wenda ashakishwa. Urumva rero ni ibintu byo kwitondera, nabona usanga bigenda buhoro. Hari umubavugaga umugabo warokotse aravuga ati wenda inzego zihindutse wazasanga ibyaha bivuyeyo bikaza ku meza bikava mu tubati.
Mwine mukanya uvuze urugereko rwihariye mu nkiko z'igihugu runaka, niko sibenurwo rwego rwaburanishije Hissène Habré muri Senegal ari umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufashe icyo cyemezo. Ndumva barashyizeho urugereko rwihariye ariko mu bucamanza nyakuri bwa Senegal. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Frank Mwine, numuhanga mu by'amategeko, yize by'amategeko, numusesenguzi w'inararibonye mu bya politiki. Turi kumwe kandi na Maurice Niwese, numutangabuhamya ku bintu byamubayeho ndetse yabyanditse no mu gitabo. Hanyuma kuri telefone dufite James, dufite na bateri abe yihanganye, noneho tubanze duhishambo James. James we?
Ya.
Urakomeye?
Ndabumva ndakomeye.
Uri hehe James we?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yee. Nuko hari ikibazo se ufitiye umutumirwa cyangwa umutangabuhamya?
Ego ngirindaga te ikibazo kimwe.
Mm.
Ku bintu natumye kuri Facebook yanyu.
Mhm.
Ikibazo kise ni iki? Ndetse yuko u Rwanda ni igihugu gituranye n'u Burundi, kigaturana na Congo. Ibyo rero mu gihe haba hariho ibintu usanga bapfa, ni ibintu bisanzwe kubera tuba duturanye. Hama nsimbaza ikibazo, kubera iki ibihugu bya Amerika na za Buraya bikunda kwituka cyane mu ngorane z'Abanyafurika, ariko iki wabo natwe abirabure tudakunda kubyinjiramo? Duca tugenda turabona nk'ahantu bagiye barashyigikira ibintu nka za Libiya, kubasi abanyagitugu bari babayeho icyo gihe babisabwa na Perezida Muammar Gaddafi.
Ariko se James, ko numva wagiye ku ruhande rw'insanganyamatsiko turiho y'iyi raporo yitwa mapping yakozwe na Loni, ishami ryayo rishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubwicanyi bwabaye kuva muri 1993 kugera mu 2023, iyo raporo yatangajwe mu 2010, ko numva uri kujya ku ruhande utari kugushaho ngaho. Jya kuri iyo nsanganyamatsiko naho ubundi byo iby'imibanire ya Afurika n'abayikoronije, reka tubyihorere. Yego. Gusha ku ngingo.
Ego reka ntacyo abatumye bamaze amanini gatatu kumvirize.
Kuki ikibazo se?
Nari mvuze ati reka umupire amanze abanini gatoya maze numvize nyine byafikiranye.
Nuko urakoze. Ariko nyine ukomeze utega amatwi. Yee. Noneho duhamagare bateri. Bateri we?
Karame.
Ntabwo ari bateri, ntabwo ari ryo zina rya so na nyoko ariko.
Bateri Febure, ariko ku mazina yanjye ni Shumbusho Jean Baptiste.
Shumbusho Jean Baptiste? Uri hehe se Shumbusho?
Ni mu Rwanda, mu karere ka Ruhango.
Yee, mu ntara y'Amajyepfo. Ngaho rero ikibazo cyawe.
Anje gushimura munywanyi wanyu ra David wo mu ngororero ko kibazo nawe yatanze n'inganiko nabanje kutema.
Vugira muri telefone neza.
Nabanze gushimira ura munywanyi wanyu yatangaje kwa David wo mu ngororero. Eko nanje nkabo mutanga buhamya nsha kumubaza nk'ikibazo ko umbe yo mapping ite gitabo kiwe ki oni ikiziho cyangwa no muri South Africa ikiziho.
Ubwo urashaka kubaza umutanga buhamya?
Eh mutanga buhamya ite gitabo ne South Africa ko numva na Congo nayo buriya iba nayo ishinzwe muri byo bihugu Congo nayo barirwamwe no Rwanda nayo gitabo wenda barakigenzo ko mba yabyanditseho n'amateka.
Reka hita gusubiza kuko ndumva yanabivuze.
We ntago nzi neza n'ikibazo ndimo kucyumva neza Thomas ariko washobora kukisubira mukambwira neza ikibazo uko icyari cyo
shumbusho we
karame
usubiramo ikibazo cyawe rero neza noneho ku buryo busobanutse
umva ko iyo ntambara yayirokotse ayandikaho n'igitabo noneho kandi urumva ko oni yanditse kuri mapping none icyo gitabo oni nimba yaragisesenguye na kera kibonye wenda na East Africa yarakibonye yaragisesenguye
yewe yari yabivuze ariko reka akwisubirize
igitabo kivuga ku bwo buhamya cyabaye cyasohokeye mu Faransa ariko kiri usibe n'abo muri Loni n'abo muri East Africa ahantu hose umuntu ari ku isi yakibona no mu Rwanda hari abantu bagifite ntekereza rero ko abantu benshi baba barakibonye kandi bazi birimo
ariko nk'uko niwe se wari wabivuze mbere abakoze iyi raporo nacyo bakivugamo
nacyo bagishyiramo mu kandi no
mu byo bifashishije
bakibuga
kuko raporo ntabwo ari ukujya hariya gusa ngo barebe bataburura imyobo bifashanya n'inyandiko nyinshi cyane ziriho na za raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nyinshi mbese banyuze mu nzira nyinshi kugira ngo bagere kuri iyo raporo.
Nibyo
yego shumbusho wabyumvise rero iki gitabo cya niwe se Maurice nibyo koko akanama kakoze iriya raporo ya Loni nibyo koko kasomye kiriya gitabo karagisesengura gasanga ibyo niwe se yavugamo bifite ishingiro babishyira mbese babifata nk'aho ari urugero nabyo wabyumvise?
Nabyumvise.
Nuko nuko urakoze
sawa kazi keza kose turabakunda dukurikirana ikiganiro cyane
yego kandi mukomeze mwirinde COVID
turayirinda ariko muzorongereho numva ari nko mushinzwe mu bashinzwe ijwi rya Amerika n'abamwazongeraho nk'iminota 30 igihe ikiganiro kirangira kumva ko gifite inyota
ndaza kugutumikira rwose.
Murakoze.
Ye ndabibwira ababishinzwe. Ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga turaganira ku kibazo kiriya raporo yitwa mapping isesengura ibyabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara zahabaye kuva mu 1993 kugera mu 2003 ariko iyo raporo yagiye ku mugaragaro mu 2010. Umutumirwa rero ni Frank Mwine, umuhanga mu by'amategeko, umusesenguzi wa politiki, hanyuma dufite na niwe se Maurice utanga ubuhamya bw'ibyamubayeho nawe yabaye impunzi muri ibyo bihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe rurabaga intambara, icyo gihugu cyari cyarabaye isibaniro, harwaniramo ibihugu byinshi, muri make bavuga ko icyo gihe harwaniye icyarimwe ibihugu 9. Noneho kuri telefone dufite Pascal. Pascal we? Gaspar, barankosoye. Gaspar?
Ndakumva cyane.
Bamfasha barankosoye, nari numvise nabi. Nuko, urakomeye?
Ni naje ari Pascal, ariko ni Gaspar.
Yego. Amakuru yawe?
Amakuru ni meza, Amerika murakomeye.
Turakomeye, natwe twirinda COVID uko tubishoboye kose, turacyahumeka. Nuko, uherereye hehe?
Hano mu Rwanda mu karere k'Ubugesera hano Iburasirazuba.
Yego.
Mbakurikirane 5 ku kandi.
Guca ku ngingo rero.
Tunafuza umutumire gamwana dutumire muri studio.
Arabumva rwose.
Nawe ndi kuri iyo raporo rero nabira bintu byo muri Congo. Birabyo kunambara nyine ibya raporo byo nyine abantu babahanga bara bajya kubivugaho kuri yaruko babandiye kugenda babisesenguraho bishatse kuvuga ko yenda buriya intambara igira igikiza ikagira ibyo yangiza harimo ababigenderamo ariko nyine na nk'abantu baba baragenda babigiramo uruhare numva ko nibura nk'abantu baba baragiye babigiramo uruhare ababa bashinzwe kugenda babashakisha bagakwiye kuzajya bagira gute babakurikirana bagahanwa kuko hari n'umuryango wenda uba ushinzwe kuba wakarebye ku bantu barengana nka gutyo abantu bagenda bagira uruhare mu ntambara baba bafite uburyo bagenda bakurikirana rero icyo navuga nibura nk'abantu nk'umuntu nka komite ishinzwe gushaka nk'abo bantu bagiye bakora ibyaha byo mu ntambara baba bafite uburyo bagenda bakurikirana
oya nta komisiyo kugeza ubu ngubu irajyaho ntayiriho nta komisiyo kugeza ubu ngubu ntayiriho
ariko yombisenda ko babyenda kuba ko n'u Rwanda yari abagenda baba barimo biba byiza ariko iyo bagiye bashyikiriza inkiko kuko biba birimo no kugenda umuntu abaturage bagenda banarenganiramo nyine ataba bakoze nk'ibyo byaba bakwiriye kuba bagahanwa rwose
ye nuko ni igitekerezo cyawe turagishimye urakoze
yego namwe murakoze
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda niko se Frank mwine politiki iragenda ijya hejuru y'ubutabera kandi nk'uko ubyumvise nka Gaspard aravuga ati ubutabera bukwiye kubaho none se ibihugu biziyunga gute nta butabera bubaye n'abaturage bazabana gute nta butabera bubaye kuko abapfuye ntabwo ari abanyekongo gusa wumvise ko harimo n'abanyarwanda ubwo ngubwo na Maurice ndaza kumubaza uko abyumva iyo habaye bene ibyo bintu kwiyunga kubana bigenda gute ntabwo kwiyunga ari abaturage gusa n'ibihugu nga bizashoboka gute Frank bizashoboka gute nta butabera bubaye
urakoze Thomas ubutabera ibirango hari ibyo bita transitional justice
no kuvuga
ibihugu byabayemo intambara amakimbirane n'ibindi ubwo butabera ntabwo bushinzwe kuburanisha abantu babone watsinze n'uwatsinzwe habamo ibyo bita komisiyo zishinzwe kuvuga ibyabaye ihagaze zabaga muri ibyo bita komisiyo yabaye muri South Africa urabona nta manza cyane zabaye ariko South Africa ashoboye kurenga ibyabaye bibi cyane byari bibaye ibyondakoko urubanza abantu ibyo byose South Africa yarabyirengagije kugira ku nyungu zo kubana kuko hari ibintu bigenda bikarengerwa nk'urugero kugira ngo ubone ive mu mazi y'ibindi bihugu ni uko abantu baba barangiye gushakamo ubutabera na Kongo n'ibyo bishyiraho kakaa n'ibyo bishyiraho komisiyo ibyo komisiyo yigenga ijye gutohoza ibyaha ntigeze bikora ahubwo wasanga bareba mu bindi bihugu onye kugira ngo ize ibafashe urumva rero kugira ngo nubwo tuvuga ngo onye izaza muri ibi bintu ibihugu byombi nka Kongo n'ibindi bihugu birimo kuvugwa muri mapping report nayo mpamvu mu 2005 habaye urubanza rwa ICJ nicyo urumva n'igihugu kiburanishije kijya mu mumaza n'ikindi gihugu ari na Kongo yagiyemo n'Ubugande ndetse Ubugande buza no gutsindwa bavuga ko bishyura impuzamahanga n'ibindi bintu
buretse Frank mwene buretse dutinde kuri urwo rukiko gatoya kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe icyo ari cyo nyine nk'uko bivuze urwo rukiko ni urukiko narwo rwa Loni rwashyizweho Loni mbese ikivuka muri za 40 ntabwo nibuka umwaka neza ariko bishobora kuba ari 48 narwo ruri irahe rushinzwe kuburanisha amakimbirane ari hagati y'ibihugu cyangwa se hagati y'umuturage n'igihugu
ariko icyo gihugu kigomba kuba nyagikemerwa urukiko cyo cya mbere
yego
kitabyemeye agomba kuburanisha
yego
ni ukuvuga ko icyo gihugu turacyemeye ko ibizava mu rubanza bazacyemera ni nabyo byabaye hagati y'Ubugande na Kongo mu 2005 Ubugande waje gutsindwa bemeza n'amafaranga ariko Ubugande ntabwo burayishyura
ni miliyari na madorari miliyari ebyiri cyangwa miliyari eshatu
ntabwo bigeze kugira ngo kaka n'amagakiza mu rwisi kugira ngo kabe ariko kinforce urabona nubwo izo manza ziba izo manza mpuzamahanga niyo zibagiye ntabwo ubihugu bishobora kuinforce icyo cyemezo cy'urukiko bisobanuye ko biyambaza kaka n'amagakiza mu rwisi ariko cya kintu kiragaruka cya politike ugasanga kiravuga kiti okay habaye urubanza ariko nikirya mu guca urubanza tugakora ikintu cyo gutatanya abantu reka banze bumvikane ubwo rero na Kongo nubwo ubwo utaricyura ariko Kongo iremera ko bashobora kugenda bakumvikana kandi nta mayini makimbirane abaye urumva rero ubutabera icyo mbaza gute habaho gute ubwumvikane hatabaye ubutabera ubutabera cyo kurebera mu nkiko ariko tuburebere nuko habaho n'izo za komisiyo n'izo byo gufasha abantu cyane cyane bagize ibiro byabo byo kugura abantu babo ariko kuko n'ubundi iyo bigiye no mu nkiko ntabwo ari ukuba kuvuga umuntu watsinze urubanza aba yakoze icyaha iyo niko maze kugeza muri izi manza tomati hari gusanga umuntu ufite bavoka beza atsinze urubanza ugasanga afite bavoka beza cyane atsinze urubanza ariko icyaha yaragikoze yumva rero ubundi buryo bwo kureba ko abaturage ba Kongo n'ibihugu byose bivugwa muri iyo mapping report icyambere nubwo abafite umutekano hakaba icyo twakwita amajyambere hakaba n'izo ntambara ntizongere kuko abaturage haba izo ntambara usanga bahungabana cyane kandi bari gukora ibyo byaha ahanini burya n'iyo bagiye mu nkiko bakajya mu rubanza bagatsingwa n'urubanza babafungirira he urabizi bakajya kurya ibyiza bakavana amakositime ariko wa muturage yadahawe impozamarira n'izo nkuru ziyongeye nk'uko muri Kongo ku cyo gihe na n'ubu inkuru ziracyahari usanga muri kuri ubutabera atabonye niko ntekereza Tomasi
gusa nubwo bimeze gutyo bwose iriya mapping report biragaragara yuko ibyaha ivuga ibihugu bimwe byatangiye kubyitaho kubera ko umugabo witwa Roger Lumbala yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere mu Bufaransa ni raporo mapping yamuvuze bwa mbere mu bantu bakekwaho ibyaha ku giti cyabo yego n'umwere kugera igihe cyose nta rukiko ruramuhamya ibyaha ariko abagenzacyaha n'abashinjacyaha babimukekaho nk'uko iyo raporo yabimukekagaho ubu rero arafunze by'agateganyo. Noneho reka nsubire kuri Maurice Niwese. Wowe Maurice Niwese ubona ubutabera bwinjira na gute no mu bwiyunge? Ubwiyunge burashoboka nta butabera? Mu magambo magufi kuko igihe kiragiye.
Okay, ndabanza ngaruke ku cyo navuze mbere rapidement. Icya mbere nuko ikibazo kiri mu kuri mapingi nuko abafite ubutegetsi donc abakoze ibyaha bafite ubutegetsi muri karakarere nicyo kibazo dufite gikomeye. Noneho aho nshobora kwemeranya na mwine n'umutumirwa nuko ubutabera atari bwo bwonyine buryo bushobora gutuma abaturage bongera kubana bagashyikirana ariko ubwo hagombye kuba izindi mekanizme. Ikintu cya mbere ni ukuri ku byabaye n'abantu kugira ngo bongere basubirane nibura bagombye kumenya ukuri ku byabaye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bamara kumenya ukuri ku byabaye bose bakagira n'uburenganzira bumwe kuba bashobora kwibuka ari ababo bakabyibuka ku buryo bumwe. Donc niyo ari ubutabera ni imwe muri mekanizme zishoboka. Kubabarirana nayo n'indi mekanizme ishoboka ariko nta muntu ushobora kubabarira undi mu gihe hatabaye ukuri ku byabaye. Uko kuri rero kugira ngo kube ni uko n'abantu nyine bashobora kumvikana ko yuko batazongera gusubira mu bwicanyi nk'ubwabaye naho impozamarira ku bwazo zisubiranya ibintu zitabishyize ahagaragara. Ntekereza ko nta muntu n'umwe zagirira akamaro. Nta mpozamarira n'imwe ishobora gusimbura umuntu watakaje uwe mu gihe adashobora kugira uburenganzira bwo kumwibuka, igihe adashobora kugira uburenganzira bwo kumenya aho yaguye, byo kumenya uwamwishe n'uwamwishe agashobora kwisabira imbabazi. Ntekereza ko iyo nzira nayo ari indi zishoboka.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, inshuti zacu, iki kiganiro muri isanga kiragenda kijya ku musozo kandi dufite abandi banywanye babiri bategereje Lionel na Joseph. Reka mbahe ijambo mu munota umwe umwe gusa bombi icyarimwe. Reka duhere kuri Lionel. 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 Urakomeye.
Ndamahoro.
Uri hehe?
Ni mu karere ka Gasabo.
Ye vuba vuba cyane mu Yego ni mu Rwanda.
Mu karere ka Gasabo.
Ye mu Rwanda. Nuko
Vuba
vuba cyane akantu kagufiya.
Ndashaka ko kurangisha abana twaburanye mu gihe cy'intambara mu 1994.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Twaburaniye ku kibuye muri zone twaze.
Muvindi mwese?
Na ba mama wacu, ariko mama wacu cyagiye mu ntambara yari amaze kwicanwa n'umugabo we. Ubwo noneho dusigarana mukuru wabo, ngewe ndi abo mukuru wabo yabaga mu rugo iwacu. Noneho abana bahungana na nyirakuru wabyaraga papa wabo, bageze ku kibuye kubera bari bakiri batoya bajya muri zone turikwaze. Noneho ngo umuryango wa Medecin Sans Frontieres ngo urabatwara ngo bandika mu bitaro ko bagiye kubarera ko igihe nikigera bazabagarura.
Ntabwo uzi igihugu babajyanyemo?
Igihugu babajyanyemo ni Ubufaransa, kuko babakwiye ku kibuye babashyira mu bwato bajyana i Goma, bageze i Goma babashyira mu ndege ngo ibajyana mu Bufaransa.
Noneho
kuva icyo gihe ntabwo tugiye kumenya amakuru.
Tanga amazina yawe neza na nimero ya telefone, hanyuma na Maurice kubera ko ari mu Bufaransa ndaza kumusaba tuzafatanye turebe ni kumwisabira. Ntabwo ari inshingano. Nga utuye hehe, witwa nde neza?
Ntuye mu karere ka Gasabo.
Yego.
Mu murenge wa Rutunga. Aba nitwa Ntahora.
Komeza.
Aba nitwa Ntahora Tize Dieudonne.
Oh, ni Dieudonne. Dieudonne.
Karame.
Subiramo irindi zina ryawe.
Ntawuhora kize.
Ngaho rutanga nimero yawe, hanyuma tuzagerageze kureba niba Medecin Sans Frontieres hari archive ifite.
Nimero yanjye ni 0788.
Yego.
56.
Yego.
85.
Yego.
32.
Hanyuma muri abo bana vugamo umwe ushobora kuba
wari mukuru witwaga Uwimbabazi Veneranda.
Uwimbabazi
Veneranda.
Ye byibura ni byo bita piste mu Gifaransa.
Mwamwitaga ngo ni Vena.
Mwamwitaga?
Twakundaga kumwita Vena, ntabwo twarivugaga ryose.
Mwarahindaga Veneranda mukamwita Vena.
Ubwo nyuma yaho mu myaka nk'ibiri ishize, umwe mu bana bajyanye muri iki gihe we afite imyaka 8, yaje kugera mu Rwanda tuza kumva ko yahageze tugiye muri bene wabo, batubwira ko yababwiye ko indege yabajyanye mu Bufaransa, naho bagiye babajyana ngo ahazi, ariko nomero ya 3 ntabwo zigeze zicamo na nisa.
We yitwa ndetse?
Ntabwo izina rye nabashije kumenya, bampaye nomero gusa na abo ku kibuye.
Yee, reka ngushimire, hanyuma tuzakore ibyo dushoboye byose. Si inshingano ni ukwitanga. None rero nari nifuje kuvuga akantu kagufi ya Joseph, ntabwo tumuboneye umwanya. Joseph urambabarira kuko amasaha aragiye. Yee, Joseph rero umbabarire, hanyuma namwe batumirwa Frank Mwine mumbabarire nabambuye ijambo. Iki kintu cyari kinkomereye, nagombaga kukibonera igisubizo. Maurice niwe se, mwese mureke mbashimire cyane rwose, igihe kitubanye kigufiya ariko rero nakagaruka. Frank urakoze cyane.
Urakoze Thomas, mwese ndabashimiye n'uwo Patrick.
Maurice ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye kandi nshimiye na Mwine na n'abandi bose baduteze amatwi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Cyari ikiganiro muri isanga kuri Mapping Report, raporo ivuga ku bwicanyi bwakozwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'ibihugu byinshi kuva muri 1993 kugera mu 2003. Raporo yashyizwe ku mugaragaro mu 2010 n'umuryango w'abibumbye. Rero ndabashimiye cyane, umunsi mwiza, murakarama.